Sunday. To leap up a town, baby. And I said, Tajaku are my lady someday, or not today. Naku celebrate, singing a love song. Doop, 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 doop. Where when I mean me, a happen as a sad, and a kivuli chamwezi. Kitazama the stars. Wewe na mimi hapa na sasa, ana kivuli cha mwezi. Tukitazama the stars, baby. Mwa, mwa, aki wewe. Baby, mwa, mwa, si utani, baby. Furahisha na ukikumbuka hiyo yake sura, huwa unakosa subira, ukijiuliza lini tena utamwona. Si nimeelewa, nimeelewa, nimejua, ukishapendaga hakuna kuchoka, ukishapendaga kuna mipaka. Si imelewa, ukisha pendaga hakuna mipaka. No, no, nakupenda juu, umekuwa nami through thick and thin, sasa nina everything, you and me. See, kwa Mola nilini, down on one knee, nikakubisha ring. Si siri, si siri, baby.